angibambe. Shulupheke sekuzongena amanzi. Obusa amadudu majula kabambe. Shulupheke sekuzongena amanzi. Obusa amadudu angibambe. Shulupheke sekuzongena amanzi. Obusa amadudu majula kabambe. Buka bayangkhuza ungabalimazwe emzini. Abahlale nowabo nginsizi yomzini. Sengqinde ngaphalaza ngakhotha neyinsizi ezulu. Phela mina ngimkunzi yomzini. Bakhuzeni abaphethu bakhuzeni. Bahlele nangifuna usomandla babhekwe. Phela mina ngimkunzi yomzini. Bakhuzeni abaphethu bakhuzeni. Bakhele nangifenya usomandla babhekwe mambe. Mina kangibambe. Shulupheke sekuzongena amanzi. Obusa amadudu majula kabambe. Shulupheke sekuzongena amanzi. Obusa amadudu. Mina kangibambe. Shulupheke sekuzongena amanzi.
Namgumafika mabutha hlakazeni moshe planela likusebenzele isitha sitha mfronting kango mhlahlandlela zaziqiniswa uyibona ngokuqhaqhazela ntombihli witafla kungakadeka ukuthabela kuye kwamakhanda angakaqhenywa steam ukhakhaya ibrazil ingakangeni still untouchable nangushumiwe makhona mina nawe ungakhululeki iconcept lebhangisheba nithuke nangikwenza konke cause nina nahluleka zohantuleka isilwane sithube zobala ke isilwane sibambele. Balushu namu can't get. Dada buza magu patanisa but still ina namhlanje. Mina kangibambe.
Shulupheke sekuzongena amanzi. Obusa amadudu majula kabambe. Shulupheke sekuzongena amanzi. Obusa amadudu. Mina kangibambe. Shulupheke sekuzongena amanzi.